teamsai.com.
Siwa fin tunapanga ndio maitefe fwewe tu mafya maintenno inteno inteno fwewe tu mafya maintenno inteno inteno fwewe tu mafya maintenno. Ngata unwene you better zoom, cause I make a boon. Vena katun, babele mpepa palyose nga tun. Sili kapye pye chambela mazip. Engile kasi nile nkwete makip. Ale mona le mbomfya, kasi nte mbomfya. Sensei mumano semu the box. Vanji siwa watila feti nangwa. Ewa siwa fintu na pangwa. Ndiyo maitefe, fwe watu mafya maintenno. Inteno, inteno, fwe watu mafya maintenno. Inteno, inteno, fwe watu mafya maintenno. Kwa siwe kate wumfwe nsoni. Nkape nteno nsele soni. Ntukusha ndiano wiponi. My big man tumina munseko. Umuti wala kanwe beko. Kiuwa iliko kansiri teko. Atitafyaka nifu na kepo. Wanji siwa watila feti nangwa. Ewa siwa fintu na pangwa. Ndiyo maitefe fwe watu mafya maintenno. Inteno, inteno fwe watu mafya maintenno. Inteno, inteno fwe watu mafya maintenno. Mr. Putis Antike Yeka 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 Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Team Psy.